potal sappo heddidi Jacob joni kam o naywi kono jepti yimbe mum be fof yo jawli mum di o yeyi Egypte o woni ton bab mum weltima o yi Joseph on bo wuri de bab mum yotti Egypte tan Joseph adani dum bibbe mum dido o holli dum Jacob o jepti juude mum de o tegi bibbe Joseph he o barkini be praabe keyno leydi Israel ni be gona yimbe mawbe Jacob o mayi heledi Egypte tambo naywino bete joni ndare ina wadi neddo goto to aljana to kamum buri mawnu Joseph ko kamum wiyete Isa yimbe bonbe be nangi dum bari dum kono Allah watti in hunde mojjere no bete Isa ko mayiko o imiti titin Allah bo en way accan kala ko badden ko boni wala ko badden yimbe be fof Allah bo en way accan o yurme en pour mbasen may mayde ha abada